Io sì, la vogliamo. Sì, la mutiamo, vogliamo parlare.
No, ma di che ci siamo qua a martedì.
Un gran problema. Noi
vogliamo
parlare
di Gesù.
Vogliamo parlare.
E te che fa fame.
Noi vogliamo parlare con noi, vogliamo parlare di Gesù.
E che può continuare che si fa a martedì.
Ma non è più questo, non è più questo.
Ah, beh, bene, poi se posso non è un po' qui,
eh? Ah, non è più questo.
Cioè, che non è fatto apposta.
Gesù, Gesù. Prima sempre, prima con Gesù.
Sì, ma più tu, vieni a sapere.
Qual è il nostro risalto, la tua parola, come
è capito? Non sono attimino, più come uguale, no, poi.
Noi, lo ci siamo occupando a 5 settimane.
Ma quanti stanno sempre per gli stati?
Quello giorno tu l'hai, era lì alla peruca, di occupata a te.
E tu mi hai stato proprio ogni minuto, mi ha costato un po'.
Anzi, il massimo è risalto.
E mi ha fatto un minuto, mi ha fatto
vai in luce, tu parla un po' di
tempo. The minute we can lie.
A te la ti chiede, tu vedi.
Yet our intention.
Il bravo canta, il tuo cambiamo tutta la
vita. Il sera che riesci a
un milionario che mi chiama a
tutti. In all as your first miracles.
E il sera che fa il tuo cambiamo
tutta la vita. Ma che il tuo cambiamo
tutta la vita. A te la
chiama a tutti. E
il tuo cara che si muore a te, e il tuo nome
sono. In June 17.
E non è un notario che lo sa papà con lo sa.
Sono passato con altri free.
Quindi, il tuo cambiamo tutta la vita è il tuo programma.
Our master is the same to give us life.
Il programma è il tuo programma.
Life into eternal.
Ma noi non lo sappiamo
che la cosa free
se non dobbiamo molto attuare
da questi si fanno live
per dire che non fanno un uomo
se non è one pure gold
e Gesù Cristo
e Jesus Christ saints
e tu muoviò l'acqua di Vandeo
now in all that has happened
vediamo che non è Vandeo
and the miracles of happening
e tu sei molto caro
e prima di far fare works in nations
volete un scacchia a pulire
non c'è capo
e
tu si vuoi che non yes, you are
the
right Jesus. Let the man do it.
But that's all you've done.
Okay, I'm doing it.
Going to glorify so much in big nobles.
You can know that you
can
do
it. Eternal life in all.
Yes, you are the
praise Jesus.
Even now that you are doing it, you can do it.
When all has been done that we reach, we build you steadily schemes.
Unto
God and unto the church.
Yes, you are the
praise Jesus.
Wanga vingi ebiro kirwa.
For many things are spoken.
Yes, you are the
praise Jesus.
Mira vingi ebiro biko kubanga moyo mutuku.
And many things have seeming to be like the Holy Spirit.
Bangi baga abaina moyo mutuku.
Many people claim they have the Holy Spirit.
Yes, you are the
praise Jesus.
Na yato moyo mutuku.
But the Holy Spirit.
Nimo nyinyi atulabula ndi wali bayembe nyembera
nyinyi. Self wants us that other spirits will come.
Na je furanga ye.
And they pretend to be like him.
Miranga bora wali ba Kristo amu mulimba.
As you see there existing of false Christ.
Era wali yo nebe yeje obulimba.
There are also false spirits.
Era nga bwali yo bakatonda obulimba.
Just that there are also false gods.
Yes, he was to
praise Jesus.
Bwisi bwichifana na.
That is how it looks like.
Nga bwali yo bakatonda obulimba.
Just that there are false
gods. Era nga nebe yeje obulimba je.
Even false spirits are existing.
Jitugenda maso nokwanga tusoma.
The one we are continuing to study.
Mpate ni yeko za Satan.
In this part of Satan's
game. Ikatonda nili kanisa.
Unto God and unto the church.
Nga kukuta akanyomero kanu.
As we handle this aspect.
Omoyo mtu moyo wa Katonda
spirit of God
nibikorwa
and its works
obo butukivu
how is righteousness
Yesu yabazi
praise Jesus
then ngakutula bilako moyo kwa Satan
and we also see Satan in the spirit
oba emyo jaba Satan
spirits of the devils
nibikorwa byajo
and their works
oba ebibala
all their fruits
Yesu yabazi
praise Jesus
osubulo kulaba
that you can see
uyawule katonda natali katonda
and separate who is God and who is not God
muweleta natamuweleta
who is serving God and who is not serving God
kiwanga kunda ya tugamba
for all he told us
kujia kubala bila kuibarari
we shall see them by their fruits
Yesu yabazi
praise Jesus
kunda wa kuna bila kuibarari
all of them are to be seen by their fruits
nomo yomu tuku mwari
bwa to bend the Holy Spirit is right there
kiwanga patesironika
for Thessalonians
na tuwe yongira ye gamba
we as we proceed on say it like
this suka sura ya kutano
1 Thessalonians chapter 5
na hini uro kumi na umwenda
verse 19
Arjuna Barcelona ke Isoka
of Thessalonians 5
sura ya kutano ya 11 verse 19
Barcelona ke Isoka
Isoka
Barcelona ke Isoka sura ya kutano ya 11 19 darukamba nti temuzikizanga moyo temunyomanga bunabbi mugezenga ko kubigambo yonna munywerezenga ddala ekirungi mwewalenga buli ngeri ya bubi era Katonda ow'emirembe yennyini abatuukirize ddala
Yesu yebazibwe
praise Jesus
tetuzikizanga mwoyo
wabulanga
tukwegamba
But let us test the Spirit.
And
see whether he is really the Holy Spirit.
We continue to
speak in 1 John.
Chapter 4.
Verse 1 to down.
Si buli mwoyo nti gwakukkiriza abatulabula bino baakimanya nti walibayo emyoyo emikyamu egirijja eri ekkanisa era omuntu ku bwayogera mu lwatu nti abantu baliva mu kukkiriza nga bagoberera emyoyo egikyamu n'okuyigiriza kw'abasitaani nga bwe yategeeza mu temisebe kisooka essula ey'okuna lunya olusooka n'olwokubiri nti abaagalwa ku luno atunnyonnyodde mu bbalo yokaana eno nti abaagalwa temukkirizanga buli mwoyo naye ffe buli mwoyo twali tumanyi gwe mwoyo
gwakatondakasita
kunyeenyamu bwegu negulagula awo nga kasita kutukuba
ebyo
nga tugamba omwoyo wuyo
atambula
naye nga mazima bwe kyali
bayibuli
kuva ku lubereberye tulabula temukkirizanga buli mwoyo okuviira ddala ku mutandikwa mu lubereberye essula ey'okusatu sitaani bwe yeefuula omwoyo alungamya abaana ba katonda n'ajja mu lusuku n'alimba omuntu n'amuviirako ebizibu bingi okuva ku olwo bayibuli yatulabula obutakkiriza buli mwoyo si buli kyogera ndi mwoyo mutukuvu era si buli maanyi nti ge maanyi g'omwoyo mutukuvu yesu yeebazibwe kale kivudde nga bakulabula tolina kukkiriza buli mwoyo olunyiya oluddako lugamba lwekaana eno sisuula ey'okuna temukkiriza
naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri katonda
yesu yeebazibwa nti naye mukemenga emyoyo obanga gyava eri katonda waliwo akasoose nkagamba temukkiriza buli mwoyo waliyo omwoyo gumu ogwa katonda omwoyo mutukuvu naye waliwo emyoyo
mingi
omuli ne bamalayika nabo bennyini bakukebera yesu yeebazibwa menga emyoyo banga gyavanga eri katonda kasitajja mu pululo abaakugamba ne bamalayika bayitibwa emyoyo egituweereza naye nabo bennyini bakukebera kubanga beba mukama
oba
nedda nga tukyakebera omwoyo mutukuvu waliwo okukebera bamalayika kubanga mbagalatye essula eyo esooka
oyiwa
n'omukaaga paka olw'ekkumi baatugamba nti waliwo kabemalayika avudde mu
ggulu
ne baliwo egamba okuva eri abatume
bw'aleeta
enjiri ddala terimuwuliriza
nga
tukebera omwoyo mutukuvu waliwo n'okukebera bamalayika abagobererako emabega ekyo nayo kiri mu maaso awo tukebera tutya malayika wa mukama naye akalinzi tuba tulina okukebera omwoyo wa katonda n'oyo atali mwoyo wa mukama yesu yeebazibwa so mu bwegendereza obw'ekitabo naddala mu nnaku zino ez'oluvannyuma kaakala tugenda kukebera buli kintu yesu yeebazibwa obanga kiri kya katonda oba si kyo nga tweyongerayo mbalwa yokaana
essula ey'okuna n'olunyiro olusooka kubanga bannabbi ab'obulimba bangi abafuluma mu nsi
nti kubanga bannabbi bangi ab'obulimba abafuluma mu nsi naye baba bafuluma tebabeerawo okka balimu omwoyo ogubakulemberamu kati bw'ataba mwoyo wa katonda kubeera mwoyo wa sitaani nga yakulembeddemu era si buli alina omwoyo nti mwoyo gwa katonda nti bangi bafuluma bava mu nsi wabula tebatumiddwa kuva mu
ggulu
bakugambye bangi abafuluma mu nsi
agagamba
kutwegendereza bafuluma okuva mu nsi bafuluma n'okwegomba kw'ensi kungi era batumibwa n'okwegomba kw'ensi kwonna
kubanga singa batumbwa kuva mu ggulu bandi badde bayibuli egamba nti bafuluma okuva mu ggulu nti bannabbi bobuli bafuluma okuva mu ggulu naye bakugambye abafuluma mu nsi bafuluma n'okwegombako ensi kubanga tali nabbi wa katonda ng'atumibwa okuba ambasada w'eggulu n'ayogera ebyokunsi era n'abeera ku nsi kuno nga nnyonnyola ebyo kati bano abafuluma buli omu abeera n'omwoyo ogumuli emabiga ekibuuzo kiri bwe kiti onaayinza otya okukebera oba ye mwoyo wa katonda oba nedda kwe kumanya ebikola by'omwoyo omutukuvu n'ebitali yesu yebazibwa kwe kumanya ebibala by'omwoyo omutukuvu n'ebitali baba ayogera nti mbala ebibala eby'omwoyo tulina osooka ne tukebera omwoyo we yaliwa era abala bibala kiyiyo okusooka bwe tulabanga omwoyo omutukuvu bino byabala nga naffe tubala ebyo omanyi omumayinza okusindika obala ebibala eby'omwoyo naye nga tolina kumanya omwoyo abala bibala ki kati tunaabibala otya era nabyo tekisoboka kyetuva tukeberawo sooka omanya omwoyo wa katonda n'ebikolwa bye oba obutuukirivu obwo kubanga ebyo byebibala by'omwoyo omutukuvu naawe oyinza okubibala era ekisinga okwewunyisa abali mwoyo gwa sitaani babalira ddala ebibala eby'omwoyo ogwo gwo gwa ssente musuubuzi era bakulagira ddala tibali mu mwoyo n'ebibala byagwo bakusuubula n'ekikumi n'akikuba naga mukama yaganja ab'ekikumi kubanga ajja zebbeli ne sitaani okuva ku luberebere basuubuzi ate omusuubuzi akankubuli obulabi ekikumi ayinza obutakuguliza kuba ye aba musuubuzi bwakugamba nti olina kuyita wano ofune kino olina okuyita gwe mwoyo gw'obusuubuzi gw'owulira kakana okutambulira eri bannabbi b'obulimba oba abaweereza abayita ab'omwoyo yesu yebazibwe weyongereyo wansi onyeyo oluddako
mutegeerenga ku kino omwoyo gwa katonda buli mwoyo ogwatula nga yesu kristo jajja mubiri nga guvudde eri katonda
yesu yebazibwe nti buli mwoyo ogwatula kituufu yesu nga kigambo kya katonda era nga katonda yajja mu nsi we mwoyo oguva eri katonda bw'aba yajja mu nsi yatugamba ki gukola bye yatulagira kubanga ogwo ogwatula nga ddala yesu yajja mu nsi tulina okugondera ekiragiro ekiri mu mataayi 28 18 nti mpereddwa omuyita mugunde ku nsi kale mugende mufulama nga gonna
abayigirizakati
neewuunya lwaki okufuula abagoberezi oba okkiriza nga yesu yajja ku nsi era nga tulagira tufuule abantu abayigirizwa
kifo
kyabagoberezi n'abba nti obatize bayigire mu linnya erya kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu tubayigirize ne byonna bye yatulagira kitegeeza bwe bakkiriza nti yesu yajja mu nsi waliyo bye yatugamba okukola era oba olina okubikola era bwe bakkiriza nti yesu yajja mu nsi bwe yali agaba omwoyo oba obuyinza yagamba muweereddwa buwa ne mubuwe buwa bw'agamba nti okkiriza nti yajja lwaki obaosimbisa layini kitegeeza omwoyo ali mu si ye mwoyo yaleeta kristo mu lutu lwa maliya kubanga omwoyo eyaleeta kristo yatuweebwa ate era ategeera bulungi omulimu gwa yesu gwe yakola yali ne mukama waffe yesu ku nsi kuno era emirimu gyonna baagikola byombiri yajja kujulira ebya kristo yesu yebazibwe so ku kino kwe tunaamanyira oyo asooka okukkiriza nti yesu yajja ku nsi bwe yajja yatulagira ebyokukola si ffe okukola bye twagala yazimba ekkanisa nnaku bbiri yannaku ssatu bulwaki okuyima nti ekizimba te ekkanisa kituufu okyakkiriza nti yesu yajja ku nsi buli bw'okola ebyawukana ne kristo bye yakola kubaomaze okuwakanya nti teyaliko kunsi era oba otulagidde tukole buli omu ekirajja mu matulu gaffe akugambye njimenye eyo nzimba ya nnaku ssatu bwala okukomezawo kizimbe buye kanisa ya yesu eyo gye yazimba ennaku ssatu tekwali kusukira kati omwe wa kristo bwe yali mu batume anje mulanga ekkanisa yatuuka nedda muffe ng'ajulira ebya yesu okuzimba ekkanisa mu nnaku essatu so oyo ayogera nti yesu yajja ku nsi alina okukkiriza yesu bye
yatulagidde
n'obwegendereza era alina okukkiriza nti yesu yatugamba ayagala okubeera omukulu mumwe abeere muweereza wa banne kakati bwoba otandika okubanga ne bayibuli bagikukwatira bukwatira oba amaze dda okwegaana yesu teyajjako ku nsi kubanga ogambye ebiragiro bye era ogambye ebigambo
bye
yesu yeebazibwe kati weyongere ewulire nti buli mwoyo ogutayatula yesu nga teguvudde eri katonda so kwatula
okwawange
mu mutima munda era kubeerako
n'ebikolwakubanga
mata 15 bwe yali agamba yagamba nti abantu bamusamu ekitiibwa kyakulemwa ne mubigambo byabwe naye omutima eri munda nga sibwe kuliko yoyo omusajja gwosiŋŋanda nga kumwe ayogera yesu naye ng'omutima gumwegaanira ddala ogendao n'omugamba okimanyi nti yesu alimu ebirimuguna
ebirimuanbumugati
yesu yaliwo ngegunesebinakubaawe ekyo nga nekukimunyiisa okukakasa nti wano kumumwe gwayogera tamuwagira namuwagira mu mutima eri oliyo olutalo alina okubanga ayatulaku munwe kubanga gyatula gye kisoka okuddula munda naye mulimu ekitali munda nga baatula ano ku munwe olw'okwambala eddiba ly'endiga yesu yeebazibwebatuma 16:16 bw'otunuulira omuwala ono yaliko dayimooni eragula yeeyogeza ne ku linnya lya yesu bwe yali ayogera ku batume yagamba abaweereza ba katonda ali waggulu
ennyo
abatubuulira ekkuba ery'obulokozi kubanga mbire baamanya mukulu y'obulokozi ye yesu nga gweyogeza wano naye nga mukola sente mu by'obulamuzi kyenkugambye ekyo nti mukama ajja kukebera omutima ne bwonayogera nu yesu mata 7 ejja kukukwata
21
si buli ayogera nti mukama nge mukama wange yayingira obwakabaka
obwomuggulu
wabula oyo akola kitange byayagala naye kiri kitaffe kyayagala nti byagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu byayagala yesu yeebazibwe so kino kyenkugamba nti okutegeera ebyo gino kyangu nnyo singa tuddayo mu byandiko ebituku era mukama okukola kino yatuza mu lugendo lwa bayibuli olugendo lwe yantambuza okumala emyaka musanvu okuva mu mwaka gwako 2011 yesu yeebazibwe ng'addamu okukuŋŋaanya bayibuli okugizaawo oba okuginyonyola mu bantu nga bwe yina
okubeera
twasembye jjo nga tulaba nti omwoyo wa mukama mwoyo wadde era si mwoyo wakutakula bantu nakubataagulataagula bakugambye omwoyo wa mukama wuyo
mujjuzinaye
nga mwenna mukubanduulu singa kale bagambye nti emizimu kale gibava awo ogamba kale emizimu gye gigenda
gigireeta
naye najuzibwa omwoyo aleekaana nnyo n'akuba enduulu naye takulatakula n'agweri amagulu n'agasuula n'atagambyuka nnyo
nnyo
neyeetoolola ekkuŋŋaano
lyeegaaliyo
ajuzibwa omwoyo
bwe
gamba omwoyo wa katonda mulowooza talina
oda
yesu yeebazibwe omwoyo wa katonda alina oda olw'ensonga emu katonda waffe katonda wa
oda
Yesu yebazibwa kitaffe wabeera wa order
n'ekigambo
kyo bwe kiri
era
n'omwoyo
gwekubanga
bano ye muntu tuvula batigibwa kuyingira mu linnya erya kitaffe omwana n'omwoyo
omutukuvubanga
bano ye muntu
omu
bwabeera wa
order ne
bonna bwe batumeba tojja singana kuwa
butabanga
Yes, we have
praise Jesus.
So, already we sing along with Adam
Kadisha. Now, today, when you meet the spirit in the church,
there
are many confusions and violences in there.
Can say over
the church of salvation.
And
when you get out, and you go to the beliefs or the religion, there it is worse.
Yes, we have
praise Jesus.
But
let us first collect the house.
Yes, we have
praise Jesus. Probably we shall get out.
Yes, we have
praise Jesus.
But
we see that we have a life
of
all who claim to be in Christ.
Yes, we have
praise Jesus.
All
who speak of his name.
We want to be spoken of in
righteousness. For that is an obligation to us. He speaks in Matthew 6, 9
to 14.
And his
name
allows or to all who speak of his name, they have to get his word.
Yes, we
praise
you.
Jesus.
And
all who are
going
to be condemned, that it will be a witness over them. Let us go briefly back to Psalms 51, verse 6. Yes, he was praise Jesus. That Lord
he
loves the inner part which are
true
and in the spirit which is not
true.
He comes and he makes you aware of wisdom that is this.
Yes,
he
was
praise Jesus.
But
now we are heading to the fullness of the Holy Spirit.
And
within him there is wisdom according to the
as
Lord has beginning things of truthfulness in your inner mind.
In each
God basis there to make you aware of wisdom.
Psalms 51 verse 7. Ontondemu omutima omulongoofu ayi Katonda. Onzizeemu omwoyo omulungi munda yange.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Kati kanisa tulina okukola.
Nsabe
Mukama atukuze.
Let us pray God to cleanse us.
Atukulize ddala.
And cleanse us totally.
Tusobole okufuuka abatukuvu.
That we may become right.
Era ng'omuzira.
Just as.
Kubanga omwoyo gwe twagala.
For the spirit we want.
Ayitibwa omwoyo omutukuvu.
It's called the Holy Spirit.
Atula mu kifo kye kya Katonda.
And never sits in a dirty place.
Yes, he was
praise Jesus.
Era ng'agamba.
And he says.
Ntina asobole okutukuza.
That he can cleanse us.
Ne tufaanana ddala nga omuzira.
And we look like.
Waliwo amagumba ge yamenya.
They are bones we crushed.
Tubadde kusaba.
We have been praying.
Tukabira ku musozi. Muliruda wa yonna.
Tumenyese nga biruddeyo. They seem to have delayed.
Era nga tukulira tukooye.
And we feel we are tired.
Era n'oyo abadde akutta abazima.
And one was beholding.
Abula kudduka agenda.
They are about to abandon.
Agenze ku kunda ku y'obulimba.
At least try at least on the false
prophet. Mulimu n'abategeera muntu yonna ndi wa bulimba. Naye nga webutuuse kati alabika atenderewa
likuwa.
Ayagala agezeeko amukuze.
Go and try the false prophet.
Yesu ye bazibu.
Praise Jesus.
Naye maasa agamba.
But down then says.
Zaburi ya 51:11.
Psalms 51:11.
Tongoba wooli. Satonziyako mwoyo gwo omutukuvu. Onkomezeewo essanyu ly'obulokozi bwo.
Nkitongoba wooli.
That do not cast me from your
presence. Era nsaasira tonziyako mwoyo gwo.
And do not take your Holy Spirit from me.
Tangulira ebiseera emirundi mingi.
Let me tell you many times.
Katonda lwajja ku bantu omwoyo.
God takes his Spirit from many people.
Era ebyo biwezi.
And this is a
nga abantu balina mwoyo wa Katonda.
And people are not having the Spirit.
Nga balina omwoyo guno obukyamu.
And they have this evil spirit.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Nga gubatawanyiza
ddala. And it troubles them so much.
Era nga gubamazeeko essanyu ly'obulokozi.
Taken away all the joy of their salvation. Listen to verse 12.
nti onkomezeewo essanyu ery'obulokozi siganye mukama nnalokoka naye essanyu ly'obulokozi liriwa omuntu bw'alokoka yandibadde mu kiwummulo yandibadde mu ssanyu naye mukama essanyu ly'obulokozi lyo lyalagawo omuntu n'alokoka n'asiiba paka okuba lwe yalokoka myaka kumi agyasiiba essanyu ly'obulokozi lyalagawo n'omujuliza n'omugaa mukama mu matayo kumi nemu waŋŋamba omulwami mwettaano paka asatu nti mujje mwenna abakoye n'abakuwereddwa munalaba ekimulo ky'emyoyo gyammu mukama mumpita mpumule naye kati kiki essanyu ly'obulokozi
liriwa
tewali ssanyu lya bulokozi ani yamalawo essanyu limu sitaani bwe yayongera nga tulina essanyu n'ayingizawo ebintu ebigumu mu kkanisa tuvula omwoyo wa katonda ekyamagero kyandikuwadde obuwa omwoyo oguli oguyina kikuguza olina kuyita mu kusiba okw'ekika ekyawaggulu n'okusaddaako okw'ekika
ekyawaggulu
essanyu ly'obulokozi si lyangu lyakulabako kati omala kusiibuka amatama gonna omala kuleka buli n'osulawo wansi kyenga n'olinga ataalokokera
ddala
naye mukama ayogera mu isaaya eri 28 onolekumi pa 11 nti be nagamba
nti
muwe ekiwummulo yakooye era nti kuno kwe kweweera nti bw'otuuka mu bulokozi olina okufuna ekiwummulo kubanga obeera wakowakowa
dda
yesu yeebazibwe era ng'olina n'okutuuka yo nosali ku kikko n'owulira nga mukama
kiekyobulokozi
bwa ddala naye otuuka mu bulokozi
leero
n'otandika ne bagamba kati oyingidde
olutalo
ne bagamba otawozeeo ogenda sitiibanga mu kusiiba
era
omulokole atasiiba oyosi
mulokole
naye sizimanyi oba nga zezimu nono
z'abalokoleoba
zetuyita empaji
z'obulokozi
yesu yeebazibwa bwe nkebera empaji mbebulani esula y'omukaaga mu mpaji z'obulokozi
teriire
obulokozi bulina empaji
simanyi
oba wali ozisome asooke male olunyingi lwokusomereko ku
verse and read of the pillars of salvation.
Nti onyweze n'omwoyo ogw'eddembe nti ate mukama guno omwoyo gwembaddenge nagwo jjukira bw'obeera mu ssabo buli kiseera n'embuzi buli kiseera n'ente enkoko ate ekiru tewakikumye mukama eri mbadde mu mwoyo guli omukyamu kati bwe nzize mu kkanisa yo mukama mpa omwoyo w'eddembe kubanga omwoyo wa katonda omwoyo wa ddembe lwaki ate bwe ntuuse ebibo tebikoma ebiweebwa saddaaka zo zokka mukama
lugamba
nti wawaayo saddaaka y'omwana
wo
kati saddaaka endala zaki mukama nga mukama ate mbebulani yange
atugamba
saddaaka ey'ekibi
tewakyalingaomwana
wange gwe nawaayo amala kati tesimanyi saddaaka zendala z'owaayo
zigendawaayo
yesu yebanaye onyweze n'omwoyo
ogw'eddembe
ne bagamba omwoyo wuyakawuyawuyawuya atambula mujjuzibwa mujjuzibwa naye entebe zonna muzibanye
muzibazeeo
singa kuwali ku lunaku lwa
pentekoote
omwoyo omutukuvu ngaera nga bajuzibwa
omwoyo
tebandimenye buli
ekyaliyao
naye mu buwandiika kiwulirawo nga bagamba nti ne bakweri ne
basansabaga
tugenda naye okugendayo omwoyo w'eddembe ye mwoyo wa katonda atolawo okumanya wa ddembe naye bwaba agenda kunenya oba tukuba asooka kujja n'akulabula tamala gakuba era bayibuli yemwogera ye mwenyini ajja natunyonyola mukama talikola kintu
that God will never do anything unless when he has revealed it. The
spirit
of confusion falls on you and affects you now.
Asoka kule
the first one,
when
I will beat you. I will beat you. In a vision, in dreams, and you joke, then he comes to
me
because of liberty, peace.
He
doesn't just fall on you like that.
Nebuaba, I lost the Pujakura.
Even when it is
yes, you must
praise Jesus.
No union, you are
not explain to you what it means.
Yes, you must
praise Jesus.
So, on your own way, you
are now sustained with the spirit of liberty. Lord, as you restore me, the joy of my salvation,
sustained
with the spirit of liberty.
Yes, you must
praise Jesus.
Next, listen.
But,
church,
the spirit of liberty is no more. Is a force.
We'll come back. No, come to happen.
You've been tapping on that spirit.
You
have to pray a higher price for us.
Simo, you are there.
It's not a spirit of liberty.
Tomaraga tesana.
You don't just reason with him.
There are
others who reason with him. That spirit is right there.
He's
the spirit of the one who possesses it.
He's
the one who knows what he goes to tell it in that spirit. Now you don't go and say,
you
let me speak with this spirit.
They
pray through the God of the prophets.
Pray
through the God of the
apostles.
That is how things are. You have
no
liberty to access him as you. Now sustain with the spirit of liberty.
I am sustaining
you with the spirit of liberty. You can
choose
the spirit of 13:51.
N'ebyoka njigirisa amakubo go abononi n'abalina ebibi balikyukira gyoli.
Owulidde ekiriwo nti bw'obeera mu mwoyo w'eddembe otandika okuyigiriza abononi amakubo ga Mukama. Towulira na force nti kati bwe sigenda ka okubo sisobola kuwulira ndi.
Gwe mwennyini owulira
nooba tebakutumye ndigenda
okulira ezo
olabira ng'omwoyo wedde
wulira
onjagala guwulira
osinga
n'abantu n'owulira emirembe gwe yagala bakuwulira ndi.
Naye
omwoyo ogumala okukanula ogende katuli ku spiriti owulire ndi.
Get to go to preach on the streets.
Simo yewa
katonda. You know the spirit of God.
Yes, you was
praise Jesus.
Kubanga katonda afu.
For our God.
Katonda wa mirembe.
Is the God of peace.
Yani baba akuba ko cyako.
And if you enter.
Asoka kurabu.
Yes, the first one.
Murujiri runo. Oro. Katandi kandwele kuri 14 nyatu
bale. Let's go to verse 14.
Kuri 14 ya. Onkwaje mu musango gwo musayi. Ai katonda. Gwe katonda. Obulokozi bwange, olulimi lwange luliyimba nnyo obutuukirivu bwo. Ayi Mukama, yasamya emimwa gyange n'akamwa kange kalyolesa ettendo lyo. Kubanga tosanyukira saddaaka newankubadde ebiweebwayo ebyokebwa tebikuwoomera.
Nti saddaka tozaagala
n'ekyo
kyayagala.
Saddaka za Katonda ye mmeme emenyese omutima ogumenyese era obuboneredde. Ayi Katonda ky'obugayenga
nti saddaka za
Katonda the broken spirit, the broken heart.
Weva ku kibi,
you leave sin,
bonera ku teba,
you leave abandon it.
Olaba omwoyo wa Mukama
wabaddeiyi
saddaka gyakubanja
menye
ku omutima gwo, bonera mu bibi
bye.
Kubaba yali asuubiza okuwa Mwoyo Mutukuvu.
You are promised the Holy Spirit.
Luka watume suri yokubiri.
In Acts 2.
Onyo olwa asatu mu mukaaga.
46.
Paka ana mutano.
And 45.
Alaga nti bwe muyeenenya.
Shows that when you will repent.
Munaweba ekirabo ye Mwoyo Mutukuvu.
You will be given a gift, the Holy Spirit.
Nti Mwoyo Mutukuvu.
That the Holy Spirit.
Baina kukuwanga kirabo.
Has to be given you as a gift.
Oluvanyuma lw'okwenenyeza
ddala. After repenting totally.
N'oba neero okuva mu kibi.
Totally repent from sin.
N'ojja eri obutuukirivu.
And you come to righteousness.
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Naye omwoyo guno ogubasala saddaaka. Soko sibe na kuwezi. Uyo mojuzi mwa mwa. Yama kakurusozi. Ono nyama futa. Natambia.
I told you.
Umbaji zo brokozi.
When the pillars of salvation.
Kusiwa tekuli.
Fasting is not there.
okusiiba kuleetebwa nakabonero akalaga nti omuntu
abonereeranamanyisi
kubanga emu kumpanyiza obulokozi kwenenya yesu yebazibu naye bwoba wenenya emu kubiraga nti oboneredde nnyo
yinza
oga mukama sijja kulya yesu
yebazibukabanga
kabonero akalaga
obonerewabula
tesikiweebwayo
olwokuba
oba olwokusonyiwa kankusomereko katono nga tukyongerayo okumanya nti omwoyo wa mukama mwewaddeyo era nga si mwoyo wa buvuyu yesu yebazibu kankusomereko ku mpagi zino
katono
ebulani yesula eno ey'omukaaga oyinza okugamba bulijjo empagi gyeziri ez'obulokozi
olumu
abamu tebamanyi nti gyeziri tandika nonya olusoma
kale tuleke okwogera ku bigambo ebyoluberebere ebya kristo kiitirire okutuuka mu bukulu obutateekawo mulundi gwa kubiri
ulira omusingi gw'obulokozimpagi ezisogerwako baga katuso empagi zezino wammanu naye akatusoka tuzireko
ateeko
tugendeko waggulu tugende ku makiwa waakyo ebigambo ebyekikulu tutuuke n'okumanya eggulu eryokusatu eyoba ogenze mu byakyo oba omaze okuyita ku mpagi kubanga empagi ezisogerwako zezino wammanu
kwekwenenya ebikolwa ebifu
empagi namba one kwenenya bikolwa bifu kwenenya okuva ku kibi kya adamu yempagi namba
one
era abakusomesa balina okusomesa ekibi gye kyatandikira era kyasimba kitya amakanda mu muntu waba kusomesa obulokozi ebyaddala nosimbira ddala ku mpagi z'obulokozi oba ku misingi
ebyobulokozi
babalina okusomesa empagi y'okwenenya
eyo
nebakulaga n'ekibi engeri kyekyasiba era nsigo yate etudde wa okoze otya
ogijjamu
etujja biraba mu njiri
yakatondamunjiri
y'obwakabaka bwa katonda n'obutuukirizi erimu okuza emundi
ogwokubiri
tujja okubirabira ebyo naye empagi esooka kwenenya bikolwa bifu
nempagi
ey'okubiriuba kukkiriza okuba mu kuwulira n'okuwulira ekigambo kya katonda ebaluumi
1117
nti empagi eno ey'okubiri wakira gikugamba balina okusimba towuliranga kintu kyonna kivaabwe wa kigambo kya katonda mu mpagi z'obwakabaka bwa katonda oba mu misingi egy'obulokozi tokkirizibwa kuwulira kintu kyonna kifuluma wabweru wa kigambo kya katonda olyoka osigale mu mpagi gyebayita okukkiriza oba mu musingi ogw'okukkiriza kasitaba ate oba nekyenyini kibakusomesa okwenenya
ekirina
kuva mu mpagi namba
tu
kirina okusigala mu kukkiriza okuva mu kola n'okulya ekigambo kya katonda atuwulire ekiddako okuyigiriza kw'okubatiza mpagi ey'okusatu mu bulokozi babalina okukusomesa
okubatiza
nabiki ebiva mu
kubatizaokuzali
mu mungi
ogwokufuna
omubiri okuva mu gufaanana gutya bwe tutakambuulire ekkanisa erina n'obuzibu bwamaanyi kubanga n'empagi zenyini ziwalukukirako tozimanyi ani yalobuka mu butuufu oyinza okugamba oli mulokole ne bajja tuka bakuguza n'empagi z'obulokole ngatuzima oba emisingi gy'obulokozi bw'oliko nga tubumanyi omusiraamu ali mu bintu byebifu naye ayinza okukugulira empagi ze naye omulokole agamba nti asiba mu bayibuli tamanyi na mpagi n'emisingi gy'obulokozi bwe bweyakugera tagimanyi omuntu ng'anaasimye kuulu abatuyitamu kubanga empagi teyanyinnyonnyoka Lwaki tuno mpaji nkuu?
Why are these major pillars?
Kankule buzi sobe tosa kwa mrumu.
Tell you when you mess things you cannot be in the spirit.
Bino bibasoko kuba nje.
Why the first demand?
Ngatimana kuba nje ndio manye kuro yo
kusa. Why demand you when I know the third heaven?
Ubo manje twaso kwe kunesi kwa kuba.
Where we were before the heaven and earth.
Ibyo ngatana kuri kuba nje. Basoka kuba nje bino.
The first demand of this.
Aha.
Biblia esula eyomukaaga n'olulimi olwokubiri.
Hebrews 6:2.
N'okuteekako emikono.
Okuteekako emikono. Mpaji emu. Nz'obulokozi. Lwaki? Kubanga mu kusibwako emikono. Omwoyo kuva kuweebwa. Ekirabo ky'omuntu kuva okifuna. Wano we bali okubatiza kwonna. Mpaji edirike bulungi nnyo okubatiza.
Singa tujja mukuteekebwako emikono.
Tumanyi ebirawo by'omwoyo byonna.
Tegeeza
kasita ojja mu sisitimu n'otamanya ebirawo bya mwoyo.
System
of the spiritual gifts. And
the road
is one of its pillars.
You have to know your spiritual gifts.
Obachi mwangi,
obachi one or two or five.
Mpaji zo bulo kusi.
Those
pillars of salvation. So,
laying on and hands.
Era mutu miso katula bula.
Temwela
kujirabe jama sibuwa chakuli kwa mkusibuwa kwa mikono.
Do not ignore or bother the gift which is given you by yes, the laying on hands.
Emikono egyo,
those hands, they may not be ours, and they are the Holy Spirit.
Yes, you have to
praise Jesus.
For there
are some
missing gifts,
and he gives them a gift before they are prayed for.
Ngato musa
mito wali mukubata. And he's not prayed for them in baptism.
Nemu kama na musinga na mwe.
And God gives them, he gives them a gift.
Yes, you have to
praise Jesus.
Kati emikono egisako egisibwako funa ekirabo
kyo
tegiba gy'abantu wabula giba gya muntu
kubi
era omuntu agikusa ateeka okuba omuntu kubi yamulagidde si buli omuntu akugololerako emikono ogumuteeka mugasi
n'okuzuukira kw'abafu
kaakati empaji tono tuli kuyakume kuliko mpaji yakutana naye emu ku zo olina okuba ng'onnyonnyosa abantu bazuukira batya ezimu ku mpaji zekugamba mubaga eziyimirizaawo obulokozi buba tozimanyi tonnalokoka wanando nubaba kubala tochari na mwana
mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana
mwana mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana
mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana
mwana mwana mwana mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana
mwana mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana
mwana
mwana mwana mwana mwana mwana mwana
mwana
mwana mwana
mwana
mwana mwana mwana mwana
mwana
mwana mwana mwana mwana
mwana
Lord. Yes, you must
praise Jesus.
Era Bible yegamba. Siba mukisa abalina okuzukira mu. Abalina okuzukira mu kuzukira okusoka. Kubanga okusoka okubi. Kuba ina ko buyinza. Kati omuntu alina okusoka n'anoonya. Okufa okusoka. Kubanga bonna bafiira mu Adamu. Okufa okusoka. Wano kino kyolaba nga tuvudde mu bintu. Bakiyita kwebaka. Okufa okw'okubi yennyanja y'omuliro ebyo byonna obimanyira mu
process
mu mpaji egy'omulite namba 5 okuzuukira kw'abafu ati kambuuze mwalokoka Yesu yebaza abantu baiza banalokoka ate nakubira ojja kwewuunya n'obulowooza okuba mu kulutali eggulu
lyewuunyisa
byeri kubanja bingi naye nagamba ensobi we yava ova ku kigambo kya katonda olugendo lwa bayibuli kye lukola lukomyawo bintu byonna ng'ebyalina
okukola
ati empaji munnange simanyi oba walokoka baazikubuulira oba kakati mubadde mukola kiki
Hebrews 6,
verse 2. No, but
we are heading to heaven. The eternal judgment. olina okubanga omanyi geera nenyanja y'omulimu bw'oba olokoka owulidde mundi mu mbaja omulimu ebyamagero ebyamagero mmere
yabayoba
owuliddemu okusiiba
nze nnakuja biri mulokoka
embaji twazirekawo dda
tuba tuli
kakati awo wansi nalyoka akugamba
nalimweddenagamba
nti zino zempaji era zezisokerwako tuloka tugenda mu biri ebyabamakiwa yesu
yewazibwe
bwe tuba tusobodde nga tutuusewa tumaze okutuuka tubitegedde
byonna
yesu yewazibwe naye nkakasa amazima ebyobulokozi biri bubi
ekkanisa
yeerabira buli kintu olunozi
oraba
weerabira kigwa ekkanisa
ekizibu
kiyite ekkanisa
omuli
wa katonda tokyamu abula ku
muli wa sitaana
gwe buli woolaba amaanyi
olowooza
amaanyi ga mukama ne gabatabangula ne gabatabula kakula gwe mwenyini omwoyo bakugamba wuya n'otandika okoyo anaku oyimirire naye ngaakulidde gyayagala kukuba wansi wali ogenzeko gye basabira omwoyo ogubatandikako okola nga gubakuba wansi awagabagamu gukuzibulawo ng'otandika okuyuuga
otiolikuzibwa
omwoyo kati twagala tufaanane nessabo ng'ate tuli kkanisa omwoyo atulimu mwoyo wa ddembe ye mwoyo wa katonda yesu yebazibwa so bw'oba olaba ebifaana bwebyo manya ekintu kimu omwoyo wa katonda nsibye ebikolwa bye twawulira oli nga atubuuza bino byebikolwa by'omwoyo wa katonda yesu yebazibwa so nga tukabera omwoyo wa katonda n'atali mwoyo wa katonda wuliriza wano twasembe nga tusomba kwa liiso naye tumuddemu ko
katonda
akoliso kyakubiri esula ya kusatu katugende ku somola okumi namusanvu ne kumi na munaana
naye mukama waffe gwe mwoyo era awaba omwoyo gwa mukama waffe we waba eddembe
nti mukama waffe mwennyini
gwe
mwoyo era awaba omwoyo wa mukama waffe wabeerawo eddembe yesu yeebazibwa n'agamba mukama obuyatambu mukama atambula yiyanyika muleero yiyatambula naye nga mukama kyakola abantu abatabangula kubyolyakubyolo ogenda okuvaawo omukazi yawazaakoza
oluviikintomedde
omwoyo guntome omwoyo bannanga abadde atambula nampitako neegwa yesu yebazibwe amazima galiko gati ab'oluganda okugjako omwoyo wa katonda ngaakusumulako mizibu olina okugwabo ebyogwa naye bw'aba ngaakujjula tasobola kukusuula yesu yebazibwe kubanga abaaga omwoyo wa katonda wabeerawo eddembe otuuka mu kanisa ne bagamba omwoyo wuli atambula naye nga kerera eri muli balinanga bano abaalumira
dd
ogenda balabaayina gye babeera nga
basabaawukana
bibeera mu kanisa
leero
amazina gokka ogenda kwa
bboyoraba
omwoyo ogwo gye kuvuka
babakule
sajja omusiŋgaana agamba weyaluminati olowooza
naagulinye
ngaayogera kituufu okusinza kubikola
byebako
bifaananira ddala ebyeyo n'omwoyo okufuga bali
mwoyo bwegumu
That's why they said the kingdom of Satan. It cannot stand. For it is filled with confusion.
abantu balina omwoyo ogw'ensi
balina
ebizibu bino byonna
katusoma
olunya olwekumi olwekumi nebiri
First Corinthians 6 fellow.
yaitwa obuyinza bwa Katonda
Yesu
yebazibwa mu Peter ekyokubiri
ekisooseko
nnyo n'okusatu nti obuyinza bwa Katonda bumaze okutuwa byonna bye tuyitaaga mu bulamu buno nti ng'ekkanisa Katonda asooka tegeka bye tulina
kukozesa
mu bulamu
bwaffe
nakumuweereza naye okuva mu mwoyo wa Katonda
Getting from the spirit of God.
She created don't get together.
What has caused us not to know what we are freely given?
We
go with an offering.
Msumba.
Pastor. I have my 100,000. But I'm requesting you pray for me. I have a land I want.
Bakame katondo soka ebiya bikuwa
God
singa wakitegeera.
If you knew it.
Singa. Wabifuna.
You would have quoted them long time. And the one who gives them to you know him. With the spirit of liberty.
So
you cannot offer him to buy him.
He's
the gift which is sent to you.
Tusubulo kubanga atuyamba
that we can be helped by him.
Era mutubera naye.
And when we are with him.
Tusubulo tegera katonda byatuwo.
We can know what God freely offers and gives us. Second Corinthians 2:13.
No kogera kogera ebyo. Mubigamba magezi g'abantu bye gayigiriza wabula omwoyo gyayigiriza tetugerageranya ebyomwoyo n'ebyomwoyo
nti bwe tumala okutuuka okwogera ku bino
tuba
tetukyakozesa magezi g'abantu
wabula
tukkiriza n'omwoyo mwennyini n'ayigiriza mu
yesu
yebazibwa kakati abooluganda si buli w'osiŋŋanya amaanyi mitikeko omwoyo
omutukuvu
wadde nga bayibuli yegamba nikwo abatuma essuula eno esooka
Acts chapter 1
olunyoro omwenda
verse 9
paka 10 na rumu
and 11
ayogera bwati
he speaks like this
katandika
olw'omunaana
Acts 1:8
naye buli weebwa amaanyi omwoyo omutukuvu gw'alimala okujja ku mmwe nammwe munaabanga bajulirwa bange mu Yerusalemu ne mu Buyudaaya bonna ne mu Samaliya
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Bible yeraga.
Bible shows.
Yo mama ndoku walija
mu. When the spirit of God will come upon you.
Uliwe bwama.
You receive power.
Naye gabaga akutunda.
But is it for selling?
Yesu yebazibwa.
Praise Jesus.
Gabaga akutunda.
Is it for selling?
Gakunonya kunzozi.
Is it for seeking on mountains?
Gakusibira.
Is it for fasting?
Gakwera yosadaka.
Is it for offer sacrifice for?
Yo moyo mtuku bakugamba.
Mama
kwenenya. Bakuwa bwiwi.
Lati
dabu
as a gift.
Era bora na sente byo kumugula.
Tuka
bato munana era.
Tuna
mugabo kuyiye.
Have no portion on the Holy Spirit.
Omama kumwaje.
When the Holy Spirit
akuwa amani.
Give you power.
Bakuwa amani.
Give you power.
Midaka bya makubira bya bweli.
Miracles are free.
Banga na kya kugamba amani akuwa kuji.
Gives you power. You don't pay for it.
Kati jina mizimu jina kulobi
kusi demons which they buy
ejo nawe jo inosu sulira jikole
kwa you have to pay for that they work on you
roja singa na mtu ya kuzo mzimu
buy someone when they bought their demon
enna kuzina mga ita wa yeye
these you call them demons
yesu yebazibu
praise Jesus
bw'ogula
kuba
guze kola sente
era
ne baana abajja okugulakoleko balina okusasula naye omwoyo wa katonda olw'okuba nti bakakugwe n'akuwa amaanyi akuwa buwa naawe akugamba naawe owaayo buli bw'oba owonyawonyesa
bwereebyo
matayo 17:8 Yesu yebazibwa
oba
ondabira omwoyo omutukuvu bw'afaanagana akuwa amaanyi bayibuli ekulaba Yeremiya
23:9
si buli maanyi
maanyi
ga katonda bw'olaba amaanyi gakugula
bw'olaba
gakukubako n'okuba enduulu
n'oba
nga tukyasobola kwekontroliira omanyira wo liko ekikyamu
okwo
kuba muzimu si mwoyo
wa katonda omwoyo
wa katonda bw'ajjaku muntu taggwako sensi ku mutwe asigala ategeera
bulungi
tabulawo n'abuuza nti mbaddewa
naye
ne bagamba ojjuzibwa
omwoyo
n'ogwawo n'osigala obuuza obwa mbaddewa kumbe bintu bya ssabo mu ssabo gye bakolera
ebyoobwawo
jajja n'ayogera ebbanga
lyonaomumala okuvaakojajja agambye
bakubuuza obadde mbadde yo mu bisaka omulala agamba simanyi gye
mbadde
singa bwe kyali nti omwoyo wa katonda bw'ajja ku muntu agwamu amagezi
oba
neyeerabira
byayogera
tetwandifunye byawandikekubanga bayibuli
yegambaomwoyo
wa katonda bwe yajja nga kubatuoba ku bannabbi boogera nti bivudde eri
katonda
naye osinga n'omusajja nga asaba jo twalabye lwaki babeera
musabaabaweri
ebasinza
mpologomuzimugwemualeekananga
mulaje omweka ng'alinga
kikeremulanga
alinga mulala abeera
kukukazinganazimba
mu ngeri ya
kikero
ekikero kyekikole
tokisingana
kati nolowooza ngaoyina omwoyo
katiomwoyo
wa katonda si wabuo
bulijjokoligwa
tugenze yeremiya essuula eno
23:9-10
ebyabannabbi bannange
nze
binneewuunyisa
omutima
omanyi yeremiya
oyo
mukama mubikulira ebintu
byabannabbi
mu kiseera kye kimu ezekiri naye weyalabira
ebaali bakolamu
ezekiri essuula y'omunaana
naye
yabiraba neyeewuunya amaanyi gye baali bagajja
nayo
n'akizuula nti amaanyi g'abantu bano si malungi ka tusome tuwulire
nimba omutamiivu era ng'omuntu awanguddwa omwenge lwa mukama n'olw'ebigambo bye ebitukuvu kubanga ensi ejjudde abensi kubanga ensi ekungubaga olw'okulayira amalundiro g'omuddumu gakaze n'amagenda gaabwe mabi n'amaanyi gaabwe si malungi
nti bannabbi baali bakyankananye
ng'amaanyi
ge bakuba mu
bantu
si malungi
ebyo
esubirari
fujjo
lyokka ganamanyi
kigaali
bannabbi baali banna gye bagenda
nebafuna ekizikiza
bafubwa nga nswera
walirabyeko
ku nswera
ngeri ekyefuwa
enswera oba yita ku kkubo nga tenna kukola kijaosooka wulira Ogenda oli agere ku
mugamba. But the time here it supports you. It's you.
Abasajja omwoyo kino alina obujogoli
bwe. What kind of spirit is this with such freaks?
Bino bye bikola by'omwoyo wa Katonda.
The acts of the spirit of God.
Kaakati amaanyi si malungi.
Their power is not good.
Ono agenda kuyita ne kituufu omwoyo omuntu alina okujja
n'atuwa amaanyi. The spirit of God was supposed to give us power.
Never na amaanyi kano si malungi.
This kind of power is not good.
Waliwo amaanyi naye nga kano si malungi.
It's power present but it's not good.
Gakubwa kwa nana oliyo nga.
It falls on you and you begin to shake like that. And
if
you tell you're going to laugh,
no, darling.
And you begin, you laugh horribly like that.
Now you've made the Holy Spirit foolish
and make them like mad people.
These
who do this,
they
are there to blaspheme God.
Basobola okuvuula omwoyo akola ebyo kati naye agamba
nze
tosiba ebikolwa
byo
kubanga nabbi era ne kabona boononefu nti bano baayonooneka omusajja omusingala yeewoneka
katuunaye
nge bakulaga eri gye
bazibalina
gye bafunira amaanyi
ne
bebazinaazina okufuna
amaanyi
nga wamulabye katuuni
nebakulaga eri
oyinza okugamba si
yeyokugamba
bamuwaayi baali boonoonefu nga bwebalaba leero amaanyi gokka ge balina
asi
malungi sinzire
nansi
tafaayo oba okudde nga
amaanyi
gaabwe si malungi
maanyi
mabi
nnyotulaba
omuntu ku bw'aba ayitawo n'amaanyi gabeera akola
atyogaabatuma
essula yakubira ntandikiddewo n'olusooka
awo nakula pentekooti bwe lwatuuka bonna baali mu kifo kimu amangu ago okuwuuma nekuba mu ggulu ng'empewo ewuuma n'amaanyi ne kujjuza ennyumba yonna mwe baali batudde ne kulabika ku bo ennimi ng'ez'omuliro nga zeeyawuddemu buli lulimi ne lutuula ku muntu bonna
kaakati bano bajjuzibwa
omwoyonaye
baali
bajjuzibwabakugambe
nti bona ne
bagwendeyeu
nobani mulabe mutya n'omulimi
w'omulimi
tebagambako abasajja bane nga bagudde
eddalabalimu
bakubaterere naye bajjuzibwa
omwoyoomwoyo
katonda bwebajjusa abantu tabamalako magezi tabafuula nga basirusiru takola bintu byali sirusiru baaliwo nga bayimiridde era bonna ne bajjuzibwa omwoyo
bonna ne bajjula omwoyo omutukufu ne batandika okwogera n'ennimi endala
nti nga omwoyo bwe yabawa okuzoogera si zino nyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyamanyam
Let me tell you that when the Spirit is the one who comes to you, I want us to agree with church. When the Spirit is the one who comes to the church, I want them to call me. And they call the Spirit. If they have been asking
you,
I want to ask that Spirit to give us Chinese language.
Chinese
will
now
come. Speak in those times, they give you Chinese.
When
the Spirit comes
on this world,
before you go to angels that touch the world, they touch the world and they
pass.
If the Paul got you, and the Spirit of God don't understand, that is not the Spirit of God.
Therefore,
sit up. Acts
4,
two
verse
4-5.
There
were Jews right there. They were God fearing. And if they had seen anything, something happening,
don't complain.
That they fell down and they began to run, shout, and open their mouth.
Because they were God fearing.
And everything you do, they would have spoken of it. They were God fearing men. And they are so careful about the people
God
speak of everything they have seen. To prove that they are very careful, let us see what it is. Acts 2:5. They had come. Now God is
wise.
But people don't play. Remember our
God
is the God of order. You have to greet towns.
Which
confused people in Genesis 11.
People were
building the tower of
Babel.
God confused their town. The Spirit of God himself was the one who created those towns in Genesis 11. Have you become a he god? Now, if you see a pig who speaks in tongues, we have those preachers who speak tongues. Friends, be careful of
that. It's
like you're speaking
Chinese.
That's the same spirit who is speaking.
If I want to
preach to you in Chinese, that I be sure that
you are
the Spirit of God. I don't want to trouble me, please confuse me. He told us to test the spirit. Now stand up. And
make
you speak tongues. And you go to a Chinese.
Japan.
Oh, in Japanese.
We must see the American one.
The American name is right there when you're illiterate.
Again, you come out of the
God, God, you say you're making me speak tongues.
Yes.
Of God.
Do you know when you have a German?
We have the German.
Yes, you can get the Corolla.
So they are Corolla.
Again,
you go right there.
I'm not a man.
You are calling all
the people.
You are calling
all
the people.
ogenda le kanisa patterns okwambala
n'omusumba
yali abuliramu ku kigamba nga kyonna akivaako nga tamumanyi gaako kumbe ba asa bakudde kaka banabegayirize
ne
bamusabira
ebibi
olw'obutamanya anti ali munne
ate
abantu abalina aboogera ennimi ku mulembe guno ezabasande mulina amalala mangi abeera n'amalala okumanya nti ennimi si zamwoyo wa katonda aboogezi b'ennimi bajjuzibwa n'omwoyo gani yagamba nti okwogera ennimi gwe kujjuzibwa kiri kirabo kiweebwa omu omulala nekiramuweebwe yesu
yebaze
ebyo tujjako engero byogera
atonda
bantu baba tumatuulire
n'olunyiriri olw'omukaaga okuuma okwo bwe twabaawo ekibiina ekikuŋŋaana ekisamaalirira kubanga baawulira buli muntu nga boogera mu lulimi lwe waabwe
nti buli muntu yali awulira
gundi
ngaoyogera mu
japani
nga naye alwogera
era
ebyali byogero
byebyewamulanga
olulimi lw'omusanvu ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti laba bano bonna boogera aboogera si bagaliraaya
nti bano bonna bagaliraaya
agenze
ndi muarabu
nayimbulira olwewo
bwe kanisa bikiri
oyogera
bwabanga kale oyo wa katonda yava mu ggulu oyogera biki
nyamaofuukanga
mbuzi bwoti bubira tunaatera n'okulira abalinga embuzi
ebyazi
abalala bakwekwenyukira ddala mu bajjuzibwan'atandika okujakaliza akola ebintu nga byamukwabwa byeri mu kisenge
eri
naye nga musumba ali ku muntu amusaka bwakole ebintu gunakola abantu bebononeka naye ng'abantu bayononeka abakuba bagobye n'okubagwa
makanisa
wakugera ng'akola akola ebyo akusabira ali mukazi amusabira gwakola
ebyo
omwoyo kankubulira omwoyo wakatonda
wakatonda
sikutakumala kugambe omukazi olwokuba kugambe alina ekizinaekizina bayibuli eraga bulungi nyo
ewalanire
esula yokuna
ekumi
nti katonda ekigambo kyekikozi kikebera nekyawula obusobi
n'amagumbakwesaba
busabi noba nti era ebintu byona byeruliddwa
bumuntu
eri ogwe tuleetera
ebigambo
kati kuyagala ngaosooka
okwatiaukazaala
oyo omwoyo omugwangu
oyo
ali abooluganda wanowulira bano baali bawulira bulungi
nyo
era nga bagamba no bonna batuliraayo naye fe bakiwulira mu nnimi
zewaffe
era kikiffe buli muntu okulira olulimi lwaffe tetwasalibwa abapaazi n'abameedi
nti mwalimu abapaazi mwalimu
abameedi
nabo baali bawulira
kajije
nga mwogera
ebyoebyakatonda
mu lulimi lwaffe balala bakyabaliwa
n'abeera mayiti nabali n'abali mesopotamiya mu buyudaaya
mesopotamiya leero leeriraaka
Buyudaya wana baliwo.
Ne Kapadokia. Ne Ponto.
Portugal.
Ne mu Asia.
Asia yonna
China. Asia China.
Nga kwera ba. Abakoreya bonna. Bali we bali.
They are present.
Ne mu Fulujia. Ne mu Pamphylia. Ne mu Misiri.
Abamisiri wano wana
kwa wana kwa. The Egyptians also were present.
Libya wa na wa
they are also present there.
Ezira ye kulene. Na barumi.
Abarumi nabo bali. Naye na basajja abagalirayo. Bali mu rumi bo nabo.
In different Roman language speaking.
Go gama nze jogereza
ba malaya speak tongues of angels.
Saka na kundi ogera. Ndi kusaba malaya mu tongues. Omwe wakatonda wa order. So kumusabe zawo.
Ask the spirit of tongues of this world.
Obaka Luganda.
Yes, it is.
Ndiye mizimu
na nini? Demons can't listen to tongues.
Ije Uganda jogera Luganda.
The demons of Uganda
speak in
Chinese. You speak and pray in Chinese.
Nani yangu gambi?
Now who is telling you that?
Sitani mulimba wansi
tu. Sitani is the lie of the
devil. Na kulimba ni stand tau ida nini?
They never lie to their Sarah.
Sitani.
Satan.
Ya limba chimucha akusa.
The lie of God.
Nitaba marayu.
Of the angels.
Ya bali misa mulimba.
He lied them through which lie.
Nipo na angamu yukina sabo marayu.
If they speak tongues of angels, he have kids unto them.
Bible yega.
Bible says.
Kisala yungu tukini.
The prayer of the righteous man.
Yoko lila dalevi.
Avails much.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Yes, I am looking.
The prayer of a righteous man. It's not on time.
It's
not on
earth.
It's on righteousness.
Satan hears all
tongues.
He lied a
part of the
angels.
He lied them in what
tongue?
He's the lie of the
terror.
He lies them in what language?
And never seen a come as
raised. Tongues God brings them.
Still work with this,
not for praying through them.
Wakupuri dani,
but for preaching through them. That is the first time. Let us hear here. And the prayer tongues.
Oba ne magena ne mokele.
Or they went to speak the wonders of God in tongues.
Zidi aluganyuma kusaba.
They come.
Kavone la kampu bisemba ye.
Signs.
Ebira tu merimba police.
We are showing. First Corinthians 14.
Ndikasota nite
biyo kusaba. When you begin things of prayer.
Oli mwenye ni.
And in tongues.
Atena wenga biyo sana.
And you cannot understand them.
Takati ugamba ote ante amini.
How can you say amen?
Nima kugamba.
And they tell you.
Kale kuwa
you speak them.
Saba ovu.
You pray and interpret them.
Jagade diro kurabe ko kabone
ukatona njalo. Amani na kusi a first time.
Ndio tujia kuzinyonyo.
We shall get an explanation.
Mwenye zagawa ni zaidi
wakati. The one spirit gives and one doesn't.
Ndio tubires.
This we are protein.
Usiburo kurabe kutema ko
kuli. That you may see the confusion in the church.
Na mwezo ko kuli
mkanisa. And what spirit is in the church?
Ali kurabe tume esura. Tudia ko ni no lini wa 10.
Acts 2:10.
Umisiri ne munsi yali kuwa ilanye kulete. Abarumi abageni abayudaya n'abachufu abakulete n'abalabu tuulira bano tabogera mu nnimi zaffe ebyekitalo ebyakatonda
nti bano
tubawulira
nabogera
ebikulu
ebyakatonda
mu
nnimi zewa bali bawulira banyongera
ennimi
ziretebwa
wakubulira first thing before you pray through them.
Yes, we have
praise
Jesus. We want to challenge
to appear. God to send you.
And
you
go
to the Japadola language. And you go there. And
when you go
there, you're going to speak and preach to them.
One
the spirit of God
of the
disciples. The
spirit.
We are no more going to agree with them. Listen down here.
Acts 2:12.
Nti makuru ki?
Tukira
wale nini bali begendereza?
Sikia
bilawo ni mamara da bali.
God fearing and careful people.
Baso kakuguza makuru
ti first as
what is being the
people why are fish
possible? Kitete kigele ni
kiri. What is the intention behind this?
Nako yogera ni michezo.
What is the big which time you talk? What is the intention?
Kulaga muri mwari mu malala.
Someone is in his pride.
Muri mwari
kulaga ni positive to the spirits.
Sometimes they even train to you.
Begin.
Pray.
Around.
Begin.
You
are like that.
Brethren,
tongues are
right.
What tongues are
right?
The Holy Spirit is giving them to you.
Satan
is where you are best to trouble the church.
You see, they have been
meeting with evil powers.
No,
but even play with your mind.
Will
make you mad, mad.
Just
mad
people speak
one
dance
at a
time.
You find
the
person with evil spirits. You find
them
speaking.
I know when you can see
that there you trouble the church.
What a symbol you are there.
For
you feel
the spirit of
liberty.
The spirit of
liberty. I'm not going to operate in
the smart.
I think what you take
and you understand it.
I saw kind of chicken, you know.
It's expensive to you.
I am going
to block
you.
What I'm doing wrong is what you will speak. He explains you very well. He told
Ezekiel,
I am going to block you out. And when he
reads
what he spoke, very clear.
Systematic.
Not just
following
him. And you
begin
to come
like that.
Blowing it up.
It's
not like that.
Acts 2:13.
I've heard of Adam. You know when someone is educated and they drink. They can find themselves better in English. Acts 2:14. He stood. Not be shaking when you're not.
We're not yet.
And you fall on them, you can't touch them. The sheep have been
moved.
They are open there for the rich open. They are problems. If you don't handle their legs, they forget that they are affecting us. And the scripture says, the one who affects the young child, it is worthy to be thrown in the
sea.
They are throwing legs and we are seeing what we shouldn't see. They tell us dress this as women. When you reach here, the trouble us at the office, open our clothing like that.
What are you talking about? Satan
is troubling people. Satan finished the people of the world.
And these
who are escaping from me. He began to attack the church. When he knew he had finished the religion, for religion is
finished,
he has no time to travel with him now.
Attacks
the church born again. Christ,
born again themselves.
In the one thing he wants. And they are putting them many schemes and plots. Appearing
and
listening. Remember your fellowship. But we have messed you up and you are off the spirit of God.
Mm-hmm.
Acts 2:14. They will go drunk. And they have refused the Holy Spirit. Just as people in the world refuse. There are people who refuse to accept God's law. And they decided to drink. But as the nation had put a law, the things of drinking. That 9 hour time, who was drunk? Acts 2:16.
Now, brethren, we are to start from here. You're going to be watching a video. And you see all power of darkness. How they came from the Illuminati. Celebrate the church. And the spirit of confusion. And it's right within the church. And people begin to even eat grass as gods. We are going to be explaining them little by little.